VOA Kun Radio Sagale America ti Radio Sagale America utata kabega jmaatat galgala keessa saalama walakka jal kabega saasadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sudu mito korret Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jal kaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti Fula Facebook Kenya Ratti Kanin Saganta Kenya Doftan Gifatota Kenya Jalatamo Akamultan Jimata Maji Kudan Barakumalamaf Digdama Akalakops Ethiopia Timo Mundi Digdemisa Det Barakumalamaf Kudalama Kesumesan Kesan Ranamodanditi
Itana Presidenti Sudan Kajal Kabar Ratti Keketia Temfurat Ujadani Ruma Tamadat
Bulchisana Normiat Titgafataman Sabkunamti Parti beradina ubu thayi denda ribte lol tota orumya agamalit ajiran rat tarkan fi udah thajir rajaru rakko godinale orumya agamalit a kunam tim bil bilaf internet ya dan cutah kusmasmo dimatas gabi abin sarat ti adok amna kan ninjiran baratoni university ada dahiri raba unsanis dubata mejra kopile kabar office agat umurasakan thakenya tun walin turajan ragifatoh thakenya ammo roof kerjalan netan sindebisa.
Itana Presidenti Sudan Kajal Kabaka Taan Taban Den Gay Darara Mirgetalana Magesisana Kasumas Ugura American Rakesek and Jet Amudani Matratidia Chuhala Nijiran Ministry Malak Akan America Kesati Kutank Abenya Viala Kesa Juruto Atu Deng Ratti Robi Derbe Ugura Kaejra Denga Jechak Ab South Af Abukato Mirget Alanama Samuel Luakif Siasa Mormitotake Sakajran Agri Idir Akajefa Manif Hala Mijesia Jajakene Jechudan Ango Nidubatan President in Sudan Kibba Salva Kiri Fitana Sani Rick Machar Gidduti Walitibuinsi Uma Meboda Barakumala Makuda Sadi Kesa Walitibuinsi Walwaransika Unia Datama Motuma United States Deng Mormitota Akkasumas Misensota Hawasa Nuer Adank Odani Sababa Walitibu Insa Fi Godan Sata Anje Chudan Dubataniru. Misaili Randa Yara Ukraine Andara Magalata Iranita Lele Jira Odujet Usoba Jechun Iran Dubatejirti United States Canadan Wayet Ayara Kufe Lubunamati Batokov Torbatami Jagala Fatesana Odefano Kaban Akka Kenan Iranga Fate Dandint Ayara Civilota Iranif Kondala Katan Ali Abdezade Hart Ateran Kesat Odugabastota Faka Ipsaniti Wania Fangune Dubachudan Denu Misaili Ayara Rukutenjuru America Canadan Ayarichi Dogoran Misaila Rukutame Kufusa Raga yok abutae had e fatanjeran, sadarka dunya hal egen, koratani wambragan ad dunyati e suk abu jedu angawich, kama tayari chaku feke sati, sasagale waraba me kabatu black box jedam, raude fanuar gachuf hangabati toko fur atajeran hoganang koran nakana kan Iran. Presidenti Ukraine, Ministera Hajala Amerika wali nakadubataniti misaila rukutamu malayin nijeru akkuma jiruti taegaru himmirkana injiraje daniru. Kan demokratoni teddummatan mannimare baka buota United States kesat kamisaka lesa sagale kennamen President Trump eam kongrasan alatti halela dabalata Iran ratakan gaggesan danga ka nijiru. Sagale dibbalama af digdami afurif, dibbatokof sagal tami torban kan kenna me yotaw, misensoni republikano tassa di demokrato ta chenna gorun sagale kennan. Seneti amerikan mo murti kanarratti torban ufu sagale kennuf jira. Trump torban darbe ajajawara na Iran akadje faman ajaja kennani, generali Iran Qasem Soleimani, egadje fame bod demokrato ni murti kun. Akadia to Godan, Trump Akajanit, Generalici, Soda Gudata U, Ipsu Brataraniwan Jenne, Kamisakale Sagaru, Trump, Namnikun, Embassy America, Baghdad Kesalo Luf, Karurakaba Jetaniru. Presidentin America Donald Trump kamisa kale sagal gala kuta Ohio magala Toledo keset walgayi sochi siyasa gaggesani turanin badasa Nobel kan naga kan ilalen akajet anituran soradis.
President Trump wan badasa Nobel kan kanjade gumibate chaqaftetim.
Doesn't mean a thing. I mean, I'm going to tell you about the Nobel Peace Prize. I'll tell you about that.
Mewan Nobel badas kana sanittima wani irratte waligalle tijer watokko lubbutor bulcha biisuni biisun balarra olch badas Nobel kenanini kenanini fi dage jennana nillene wannan tolchin jirtu jere gafad tano isano inum betan dubbina kase betane jennane wannu guddon sunuma jeda dabe Nobel adunya bar khumla maf kudani sagale mumme minister Ethiopia Nobel naga badas badas kana qodmu mem ministera naga busufi wallabdari ertira ratti jirtu gar nagatin furufi qoda adunya leguma chef badas kana kennanif wandu bi president Trump amma jere tanratammo biro mumme ministerati tanrata kiyadnu kennan gafanne ammatununtan
chancellor tin germany angela merkel sambata bori gara rashat kanimalayo fijran yotau kunis president biyati vladimir putin walindu bachu fakate samera walgain sani kun harka calanni wa erako iran ke saratti fulle facchu malajed amer american general warana kan iran ega ajefte firanister kan fi halo ba insa ega fudatte bod germany frashan gam lameni muddam sajura kalafisan gafatan waayeen walitti bu'iinsa Ukraine keessaa fi ujummo boba'a lama Raasha irraa gara Jarmaniitti diriirfamuun ajandaa dhiyaatan keessa jiru jedhameera. Putin Merkel waliin marii kagaggeessuuf jiran erga imala giddu galeessa bahaatti torban kana gaggeessan ega deebi'anii booda. Pireezidaantiin Raashiyaa Damaasqoo fi Siiriyaatti imaluun inni dhaga'amu inni kun yeroo hanga tokko qofa jedhameera. Kutaa United States keessaa kanneen harka 80 ta'an baqattoota haaraa biyyattii seenan simachuu itti fufnaa jechuun walii galaniiru. Kunis Pireezidaant Tiraamp baqattoota Ameerikaa keessa qubachiisuun dirqamaan hojiirra ooluu hin qabu jechuudhaan beellamni qaban fulbaanni bara 2019 yeroo darbe kanatti ministiriin dantaalaa Ameerikaa kutaalee Ameerikaa 50 keessaa bulchitoonni 37 isaanii baqattoota simachuutti fufnaa jedhaniiru kanas bajata gaafachuuf kan isaan gargaaru ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhina obbo Taayyee Dandaa riphee loltoota Oromiyaa gama lixaa jiran irratti tarkaanfii fudhatamaa jira jedhu riphee loltoota wajjin mariin geggeessamu hin jirullee jedhanii jiru. Naakoor Malkaatu hamborraa gabaase.
Waan nageenya keenyaas fudhannuuf maqaa keenya himuun barbaannu sagaleen keenyas akka waraabamu hin feenu namoonni jedhanii fi Oromiyaa lixaa aanaalee Wallaggaa irraa dhufnee namoonni jedhan walitti dhukaasa mootummaa fi qaamota hidhatanii bosona socho'an gidduutti taasifamuun nagaan hawaasaa sarbamuudha kan isaan dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga 24 bara 2012 jechuunis jumaata torban darbee jalqabee godina Qeelleen Wallaggaa fi Wallagga lixaatti mootummaan tajaajila neetoorkii fi bilbilaa balleessuun tarkaanfii fudhachaa jira. Kun immoo sochii hawaasa dinagdee keenyas ta'e nagaa keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun kan isaan dubbatan. Hoogganaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa keessatti tarkaanfiin gama mootummaatiin hidhattoota irratti fudhatamaa
jira. Kanaan lafa uummanni miidhamee jira, rakkoo to'achi jira kan jedhu mata duree godhateeti. Garuu qabatamaanaan immoo uummanni yeroo dheeraadhaa fi gadadoo ammaa taateetu ture. Rakkoo san keessa uummata baasuuf, olaantummaa seeraa mirkaneessuuf, nagaa buusuuf karaa nagaatiin wanni yaalame jira. Erga sun dadhabame immoo mootummaan tarkaanfii gama poolisiitiin gama humna nageenyaatiin fudhatu hin jira. Kun waan irra galatee miti waan ture. Immoo irratti ija wannootiin ilaalle gafa nami naga ajjeefame gubamu nami tali jedheetu mataa'e arrammo shirtaani yakka sarraawwate seeratti haa dhiyaatu gaafa jedhamu kallattiisanii sun tuqamuu hin qabu jechuun yoo dhugaa dubbanne waan sirriiti miti.
Tajaajilli intarneetiif tajaajilli bilbilaa cituu garuu kanaan kan wal qabatu miti dhimma kan ilaalchisee waan hin beeku hin qabu jedhanii jiru. Obbo Taayyee Dandaa garuu gama isaaniitiin shiftoota waliin waan mari'annu hin qabnu olaantummaa seeraa kabachiisutti fufnaa jedhan.
Waan jedhamu hangaaraan qabu yeroo adda addaatitti jaarsallee achitti ergame nami baay'eenis galee warri gariin immoo barbaannu lakkinu lola malee wanni nu baasu hin jiru waan nu fedhe waan nagaa jedhamu dhaga'uun barbaannu jedhanii ejjennoo qabatanii warri gaarratti as jira. Wanni kun waan wajjin mari'atanii furmaata kennan waan hin taaneef mootummaan nagaa uummataa tiksuuf uummanni nagaan bahee akka galu gochuuf dirqama isaatis waan ta'eef gama kanaan deemuun. Filannoo biraa waan hin qabneef jechuudha.
Ji'oota 6 darbetti bulchitootni godinaa naannoo sana jiranii fi abbootiin gadaa gama mootummaatiin hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo hidhatee bosona keessa socho'u jedhamuuf bilbilanii karaan nagaa yoo jiraate gaafatanii turanii kanaanis qabxiilee muraasa isaanitti kenninee mootummaan hangammaatti deebii irratti nuuf laannee nutis karaan nagaa yoo jiraate hin barbaannaa jedhanii dhiyeessanii turan. Waan kana waan dhageessan qabdu quba qabdu.
Tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo waan jedhamu. Hin beeknu nuyi amma waraanni sun keenya miti adda bilisummaa Oromoo waraana waan jedhamu hin qabnu nuyi karaa nagaatiin qabsoofnu hayyuu dureen isaanii. Kanaachi immoo warri godinaa fi aanaa bulchu sadarkaa sanitti yakkamaa wajjin jaarsummaa taa'u waan akkanaa kana aangooyyuu hin qabani akka seeratittu jechuudha. Waan akkanaa goone kana haasofne onni dhan caasan keenyiin haasaa jennellee iyyaannu yoo haasaanii jiraatanillee. Wanni firriin ta'u jechuudha. Yakkamaan seeratti dhiyaata malee wanni inni wajjin haasa'amuuf hin jiru.
Uummataaf hoo eeggannoo akkamii gochaa jirtu jennee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Wanni nagaa jedhamu amma olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan qofa dhufa malee wanni karaan biraa maalti dhabe. Eeggannoo uummataaf gochuufi barkunuu kan godhamaa jiru. Uummataaf wajjin ta'amee rakkoon uummata irra akka hin geenye rakkoon uummata irra gahaa ture sunis akka dhaabbatu wanni godhamaa jiru kunuu nama biraatiif hin jira. Manni achitti bahee galuu dadhabee hojjetachuu dadhabee. Waa yaadu dubbatuu dadhabee shororkaa'ee mana isaa keessatti ilmoo isaa dhabee horii isaa dhabee jiruu isaa dhabee shororkaa kana keessa uummata baasuuf wanni hojjetamaa jiru. Kan hojjetamaa jiru iyyuu immoo uummata wajjin tumsa uummataatiif wanni godhamaa jiru malee uummata kophaatti dhiisee wanni deemaa jiru tokko iyyuu jiru manni achi keessatti eeggannoo isaaf gochuu otoo hin ta'in abbaanuu abbaan dhimmaatu uummata jechuudha.
Oromiyaa lixaaf Oromiyaan kibbaa. Erga komaandii poostii jalatti buluu jalqabee waggaan tokko darbeeraa jechuun dubbatu namoonni tokko tokko kana ilaalchisees yoom ka'aa jennee kan gaafanneef deebitti aanu kennanii jiru obbo Taayyeen.
Komaandii poostii waan jedhan yaa wagguma jedhan dhageenye malee qaamni seera kabachiisu bakka hundumayyuu hin jira. Bakka rakkoo hin jirutti humna dabalanii akka seera kabachiisu gochuun hin danda'ama. Tuni waan jiraati. Aanaatti garaagarummaan jiraachuu danda'a. Godinaa godinatti garaagarummaan jiraachuu hin danda'a. Komaandii poostii wanni jedhamu iyyuu hin jiru. Gaafa duraatu jechuudha.
Haala nagaa amma jiruun filannoon bara 2012 sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamu. Naannolee Oromiyaa lixaa fi kibbaatti ni adeemsifamaa jennee kan gaafanneef obbo Taayyeen akkas jedhan.
Bakka rakkoon itti hammaatetti humna nageenyaa dabalanii sochii bakka san jirus eeggannoo jirus jabeessuu waan jiraati. Soosuun amma yeroo gabaabaa keessatti uummannis rakkoon kun itti hadhaa'ee rakkoo san keessa bahu murannoo waan qabuuf qaama nageenyatii wajjin tumsee hojjechaa waan jiru waan yeroo gabaabaa keessatti karaa qabatu waan ta'eef haalli akkuma bakka hunda akkuma Oromiyaa bakka ka'anii noormal haara karaa barame eemmamu.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun naannoowwan kunneen akka gara nagaa waaraatti deebi'an hojjechaa jirraa jechuunis dubbatu obbo Taayyeen.
Hoogganaa hidhattootaa keessaa tokko bilbilaan erga yaadanaaf kennaniin booda waan hoogganaan olaanaa lixaa dhimma kanarratti deebii kennuu qabaniif.
Gabaasaattaa nutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa rakkoo godinaalee Oromiyaa gama lixaatti quunnamtiin bilbilaaf intarneetii addaan cituu irraa madde akkasumas immoo dhimma tasgabbii dhabinsaan walqabatee yaaddoo qabna kanneen jedhan barattoonni yuunivarsiitii adda addaa yeroo hiriira bahanitti miidhaan isaanirra ga'uu fi yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barataan duudubbatu. Ministeerri saayinsii fi dhaabilee barnoota olaanoo gama isaaniitiin sochiileen akkasii barattootas miidhaaf saaxilee rakkoo geessisuu waan maluuf barattoonni akka irraa of qusatan akeekkachiisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Dhiheenna kana lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatitti bilbilli harkaatii fi akkasumatti immoo caasaan neetworkii intarneetii addaan cituu isaatiin walqabatee odeessi waraanatu gama sanitti gaggeeffamaatiin jira jedhu hedduminaan haasa'ama. Quunnamtiin addaan cituun haalli maatiin kenna keessa jirullee nu yaaddeessuun waan deebi argachuu malu kan jedhan baratoonni yuunivarsiitiilee garagaraa kaleessarraa kaasanii hanga har'aatitti mormiilee garagaraa taasisuudhaan gaafii gaafataniitiin jiru. Yuunivarsiitota hiriironni mormii itti geggeeffaman keessaa yuunivarsiitii Madda Olaabu, damee magaalaa Gobbaa, yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Haromaayaatii fi yuunivarsiitii Bulee Horaati. Hiriira mormii guyyaa har'aa kana yuunivarsiitii Bulee Horaatitti barattoonni taasifteen miidhaalleen dhaqqabu lubbuun namaallee ba'uudha kaasu barattoonni mooraasanii maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Garatti garuu qabnee barattoonni hedduun miidhamanii. Miidhaguu guddaan barattoota hagana hin jenne waggaa sadaffaa kotomii kan baratu naasinaal jedhama. Lubbuudhaan darbee kan mucaa kanas immoo rasaasa rukute sikuriitii poolisii gibbii sanaati.
Maal ture gaafiin keessan maaliif baatan isin hiriira kanatti?
Gaafiin kun waa'umsi dhumaatii uummata keenyaa dhumaatii naannoo uummata Oromoo Wallaggaa akkasuma Oromoota biroo irratti taasifamuu nurraa dhaabbatu. Maatiin keenya odoo dhumaa jiru. Maatiin keenya bosonuun itti gallattii itti nama roobaa jiru. Kan hin barannaa yaada jedhu sagalee isaanii fi uummata keenya abbootii keenya sagalee isaanii fi abbaanii.
Dhimma miidhaa yuunivarsiitii Bulee Horaatitti dhaqqabe kanaan wal qabateetiniin hospitaalli Bulee Horaa barattoota miidhaman simachuu isaatii fi kan danda'e yaalee isaan kanneen gama hospitaala hawaasaatitti erguu isaaniiti. Narsiin hospitaalichaa obbo Eebbaa Yohaannis kan gabaasaa kenna galmoo daawwitiif himan.
Bartoota ammas miidhamanii dhufanii jiru gara hospitaala Bulee Horaa. Bartoota miidhamanii keessaa yaa'u tokko battaluma lubbuun isaa darbee jira. Isaan hanga 16 ta'an ammoo miidhaan salphaa fi miidhaan cimaan kan dhaqqaban kaan gara hospitaala hawaasaa riitarii kan taanee jiru barataa tokko. Kaan ammoo yeroo ammaa ciisanii hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiru isaan hafan.
Mormiin kun haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Haromaayaatti kan geggeeffame garuu gadi ba'ameetiin mormamuudha dura barattoonni gaddatti dhaga'ame ibsachuudhaaf gurraacha uffatanii mooraa keessa jiran maaliif gurraacha uffattan gaafii jedhurraa eegalee achumaan gama mormeetitti jijjiirame jedhu barattoonni achii dubbifne.
Guyyaa kalee ganama irraa eegalee barattoota huccuu gurraacha uffatanii gaddaa buleeyyan keenya kan aadaa Oromiyaa jiraniif sagalee taanaa jedhanii hogguu kanumni mooraa keessa ture ijoollota kana makiinatti guuree saaxilaa. Kaan immoo reedicha hamaa irratti gaggeessaa ture. Kana irraa kan ka'e mooraa keenya keessatti waan ta'u ijoollee hedduurra miidhaa gaggee fakkeenyaaf hirriibaa fi warreen rukutamanii mana yaalaa jiran keessa barataan Bookoo jedhamu waggaa 4ffaa kan seera baratu Joosika jedhamu jira. Kan ji'oogiraafii waggaa 2ffaa baratu akkasumas namni Guutamaa jedhamu kan hedduu miidhame afaan Oromoo kan baratus jira. Warreen hidhaman immoo hedduun isaanii naannoo 50 ga'u kan keessa durbis jira. Jalqabatti uffatuma gurraacha uffatanii sana booddee humni mooraa uffata gurraacha uffachuu maalidhaa fi jedhee gaafa ijoollee qabuu danda'u sana booddee ijoolleen gara mormiitti ce'an malee jalqaba uffatuma gurraacha irratti arganiiti ga ijoollee miidhaa irraan gahaa turan kan qabaa turan kan tumaa turan jechuudha. Jalqabbiin isaa kana qofa ture.
Dhimma lixa Oromiyaatti ta'aa jiruu fi akkasumatti ammoo mormii barattootaa kanaan wal qabatee kan gaafataman naannoo Oromiyaatti dubbihimaan paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'aa lixa Oromiyaatitti qaama hidhate irratti duulli taasifamaatiin jiraachuu gabaasaa kenna Naakoor Malkaatiif mirkaneessanii jiru. Ta'ullee garuu duulli kun isa kanaan duraarraa waan addaa hin qabu jedhan obbo Taayyeen barattoota yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa keessatti argamanitti hiriira mormii bahaniitiin miidhaan irra dhaqqabeen wal qabatee garuu deebii kana kennanii jiru.
Namni nagaa ajjeeffamee gubamu namni ta'e jedhee tuma ta'e har'ammoo shiftaan akkasan raawwate seeratti haa dhiyaatu. Gaafa jedhamu kallattiisanii sun tuqamuu qabu jechuun yoo dhugaa dubbanne waan sirriitii miti.
Gaafilee dhaabbilee barnoota ol aanoo garagaraa keessatti taasifamaatiin jiruun wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbii himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu gaafateetiin jira. Obbo Dachaasaanis rakkoolee tibba kana dhaabbileen barnoota ol aanoo keessa jiran yaadachiisuudhaan taateeleen akka kanaa dhimmoota nageenyaa yuunivarsiitotaa caalmatti yoo hammeessee barattootas sirna baruuf barsiisuullee rakkoo keessatti kuffisuu mala jedhan.
Barattoonni garuu gaafii kamii yoo ta'e amma yaa'u bara kana kennoo keessatti yuunivarsiitonni amma maqaan isaanii kan kuni tasgabbii dhabanii haalli itti baruuf barsiisni yeroo baay'ee kufataa turee fi rakkoo dhuunfamaa ture waan beekamuuf jechaadha. Mootummaan mootummaa uummataati. Uummata irratti waan inni hojjetu waan inni dalagu waan addaa kaayyoo addaa waan qabu natti fakkaatu siikuutii kanaafuu tasgabbaa'anii. Barattoonni dhimmicha irratti mari'atanii beekanii kallattiin ittiin ራው ዘንድው ከሚተን ይብረክ ያደው ፊላተ ዲጋፊ ተጠልል ያጠበን ለከት ይጥቱ ድረቦ አቀበስ ማለት እቹ ገዳው ፈተኒ ሳተው ህሪራባ ያጂ እንታተው በርኖተ ሲልና ከከስ ይጠሚ ግን ነው በርኖተ ይርገጀል ቀበኔ ማውከኝ ማድርገ ይወጣ በርኖተ ተንጀል ከበሰናፎ አምጣባርክ ቡቃጎች ይውራ አማ ደንዳ አሜን ከመሪደን ሂቱ ወንደንዳ አመጥታ ይቱንም ይተባጭረን ሁን ድንቱ መሪደን ማኔ ከመንደንዳኒ
ቁንምቲን ኢንተርኔታ ፊ ቢልቢላ ገመ ሊጠወሮሚያ ጎዲናሌ ወለጋቲ ቶርቤ ዳፍቴም እርጋ አዳንጭቴ ኢሰከነን ወልቀበቴቲኒን ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ጋፊ ዳበተ ኢትዮ ቴሌኮም ደሜ ሊጠወሮሚያ ቲፍታሴን ዳበተቺ ዱጉመ ተጃጅሌ አዳንጭቱ ገሩ ሰበበ ተጃጅሌ አዳንጭቴፍ ከን ሂምቤክን ተው ኢብሱሳ ገባሱን ኬነን ያደተመ ገባሰ ሰገሌ አሜሪካፍ ሙክታር ጀማል አዳማር
ከረጋጅ ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ደገፈቶ ተከኛ አረጅማተው አንተፍ ወለለ ቢዮታ አላከሳ ሲንደገስስና ፖስት መሎን ሰርክልስ የቹዳን ወለ ሃራው ባሲን ሲነፈር ባቢና ይሮቲቭ ኤራ ዴምስ ዙን ደንደኛ ዲፋ መሲንጋ ፈነ ደገፈቶ ተከኛ ኩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሆሞት ኩን ቆፒ ሚሶማቲ አዋንስኒ ኢትዮጵያ ረመሩቲ ጅሩኩን ዮ ከነሞ ኬንያ ገመካባ ቦራነ ረጅራ ሆማነ ዋንሳ ሚዳን inni geessisu midhaan itti bu'e balleessu malee hin deebi'u jedhame dubbatamaa jira. Namoonni immoo waan hedduun ofirraa dhowwachuu yaalaa jiru. Kaan qawwee itti dhukaasuudhaan sagalee sodaachisutti dhukaasuudhaan ofirraa ittisu kaan immoo qorqoorroo itti rukkutu. Keeniyaaf booranattillee waawuma akkasittiin ofirraa ittisaa jiru. Sooraan kanarratti namoota naannoo hawaannisnirra mari sana dubbisee jira kunooti.
Alati ke yawa yalati naga getman jere yara lati di wentin lebe wanya walisa awalisa ni lenduri kada ganga re awalisi ko dana ge yawa jere kona mi chiko ni awalisi dani odi sara ga uti re ne la ku fe dani awalisi ne mi chika wa chojira wa ngurati to kala baji sa wa ngurati ko no dani kamo malle ya chu tingirelle inu da uda ya kilo
aye
yawa jere wani awalisa awalisa ra dura le la yura ga awalisa kallati walin durte nani allati wore ga regate awalisa mo ayla regate dani wanjeri allati ngaba wore ga regate ka famu da ga na rafe yadi annaka rage daga yo ga malala na warfa ka yo yo mo sibi ani ni wala kajita ne tsola din da barinta kinu duje na ka
aga mala firra ul fagat
yo ga ila kuma ga biade ti abun fago len tai dula banga ti aka yo bari amma ul fagari ati du masaka yaya do to mangare la fakke ha sabe de kuma la banga
gojjana magami tafakenna
gojjana msadi yolinne fagata gojjana msali jaalol fagata yo gari gojjana na torbata deedi lol fagata
yo ya khon mirgabita ya mo waldur ya mo kam ya
wajara le ya gararo le ya wajara gararo le rum ya khagari jalafa dabra wari gari amma kumado qali umni jabe tare bir dabra khagari yo gara amma khagari safama khagari yo mo kado le ya dindaw adola masadi tare tiga kalum kay samo wanna kallati dar safa qoreen fan ere ci warra ka soura te dun itigadige wani warra ko lamar sun ka gare fara baji sun den ka kaluma
allati farranke sin lengulu ya nyata
allati ni nya farranke sin nya koreni nya bene ci ko saden kare ci ya ni da fader ga ko do da ra nya chuji
u arranke su kuna allati ngulu ya tun eddu
gro allati ni alisa tindi ato bandu di sin len dar sata ni umdanu dar sata fara ga beri sa
no allati yura dawa
Ferran Itulfada, Akalale Tio Little Solvadu, Batu Lerum, Ruam Bobitulfada, Kaitabati, one Itulfada, I see a more Kaitabati, two or no Kaitabati, Kaitabati, Hadarino Futi, Kadim Gifuti, Hashim, Kalabuhanuma, Karabuhanuma, Umanaji, get money, Ekitanga, Managi, and Yuban.
Yogubala to the Dumas Fakata. Yola Fugasila of Metria Gami Farta Fakati.
Karimetriaga, Karlava, Bakumanumga.
Nami agitok bibi taran ne khagari ar jerkeni taran an jedani nami mani nu furado wankan
ya kan gurana da yetti gara saldi wayna jama kana wari gara fi kun boranna kanan tur da barke da wari dira kullewo o mar da tar guba wana fi jerkena ka o milli ko ko ni jaba ani to padi wan bibi ta wana ko roketi ta wana ka awe ta wana ka arafa wana ka bibi ti yani wana kana ha tibi tuba rukuta wana fi jerkena wana ka jerkena kan len ana ni yani e tar guba ne du kita kan le waanu qofkaga burri feene dani waan ka jeebtu mar buu jira
iyo ka sitraanan olfagaata
ye iyo ka guban gurmaya
han guya ya mol kayya
guya da ya
aga mari fatiyo yaa
yo si la yaa fede ya kuma yura halu kala
haye
yo de mu fede mi akuma namati ya bumrami de mbe na yo de mu fede akallale ka kannami la fe jilale ka kinni guma nur ta ku ta kinni guma nur ta ka yo si ma itraba de ti ya wal waru kai faru wali kha abbo da tabin ka tinde mu kadar jala fa khalin dabra mbotti
duman si guddana kana khoni duman si awani sa khona jannuti kha ku fe dabra dabra khaye gujjistan fanjira khan marro hagam du fjelan
akje tu dirani si arta ki ni da kadel len kadara arero le kite jira khawar khare ro khalle khasu dirani jira warri mogar lugar re ti bi ke du kaba ida warri gara ke nya khalle lu du dimmelle khagari gurra khagari gana du fa kha minu wajala kite ya agira da
ado tana du banno awanni si wan gugurdo ni sodat khaysa qawwe sodata jadani wan itiyanno ayi sodata jadani korkoro tana jerkani tana tananu furado wujiranami isangam khaysane ni awanni samani nu furado wujirtan warri gari bibbi tana warri gari korkoro tana warri gari warak jerkeni tana warri gari muq awena da nami amman tan dubbi sun jiru khunni qawena ne furado re jada sora khurat makani sa godin borana nadid hara gar harawatu jira adi awanni sa khay soldet
e adi awanni sa khay sol
yom yom
yade ngadda gure ngadda
yo sanid du fana kamisa nedu fo wana ku du man sa du fetin inta aje dani yo hana monam gararro barri sai dani du fe inta mo e gadi ta mo iya
inni gise gararru hu inni du fu jira dani kara ga jenne anara errorra nuana ya ballu nu rakabe
aha
ku du man sa fakata yo hani mili bokka wa inni fakata ri dalni fakata nani go sifani na durakke enne muku do taatu a kana farre ba dani ku la kana te ga ninu len qawwe guranne abani qawwe kamne len baldi jerkena wan jira guranne kana te enne adoen duve khanin barisa yo barise wanji torgat khanin buwa khagari lewa garale kina fa wani wan gumon ka guddo ta e fakkasuman deema yo urum ba ha midana kasuma ti ba fa dayo ni buhani qawte sadda ante jer khani wana dadda tin kanani fira do watura
asalle siyo qawte kofte
ena len nan qawen deema anu yiti yiti gar ku kan forba tin ya de tin do
yo en bakata
in bakata yo tin qawe do khani qawke sa do fini ni dike ha kan ol faga ta yo kan mo yake wayi tin to sakkan ma khaye tir buwa
aye
yo ammo dike kawe hani ol faga diko faga te debu durumadde ma yidi takati ra frodin ti jana su sir galin debu e gelo jiat male tunamir galin debu durumadde du hula jir hani ra katin do
aka ya san bir dabre am
yel galum tun bir dabre bu yin tunai han qawu ma wani gidoni nami jira roweni au ma fulat fa dawwa ni
amme esa jiraje dana wanis kunam mala fa garborana fa gar kenya fa gara guji fa gara garam dabre da getan
garar ma nugir dabre abal irani akel wal jirani akasi ful galan to so gadde fa gara dabre dani kanammo gar ke garam to male hanunil boru nu gara baadwe chununil boru gar baadu di to male yennanu gara sini akille jiraje dani wanu de fanu male sini wani kar garre nu mbay jiru tin ammo midanille
yo nyaatu nyaate follosumo lafa yum barbades midan tokki argata midan ni nyaata argite
la arge nu yu ra nyaate wan rado ati rado tle ni nu nyaata ya garre yo tbu
soraf ke suma sa gudagale tom sanna dagge fatu ta kenya kada gajista radio sagale america saganta fan romoti radio sagale america galgale ke sa salama walaka jal ke baga sa sadite meter bandi digdamilama digdamishani soddomi tokoratti witata gajmatati kopya fan romoti ndabarsu asratrawata kopbi witatati walitre bena nagatti bula amma kana boda saganta fan amaratu tifufa We'll be right back.
The Voice of America.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ¶¶